Abantu bangabaiti dweli nyari ange, weba neto wasa, nawa uli.